야.
쥐. 쥐.
떡갈비.
야, 야. 예. 예.
Never come to the clean.
Yo, listen. Captain Nightsen.
Aluta. Empire.
Nimekaa mtuvi clean,
yeah,
sina beef na mzini. Kika mbaya ndo utajua ujui ni jeshi redi mezijini. Tena ninae kwa brain Ukraine iliwacha kazi na rain. Please boy complain, mali naguza na wacha na pain. Kuwa tuzidi sai, shukuru God tuko hai. Izo zingine ni kurivise, life from guy ni kushinda high. Na pull up na magangsta, it's King Kong 111. Bile tunashinda high daily, shout out na event. Kijijini na ni kingpin uko jiji. Urbans tuna remix, sima kizi, sima kizi. Iyo margin, ji chilling, kiwa za bendo na chana na Bulky, dizzy freestyle, kawo za mingi wa chana na Freestyle, mi uride daily, F-gang kawo jui baby. Aluta, sima flavor, sim tuwa tuu, tuna trade rate. Kanabi kola, zidai, curtain, sensi, ya defense. Walida, tuta, why grow, but this time, yeah. Why hate me?
Pa, 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 pa. Wale wakura wesa maduga Suzi na kofi jadisi ya mimi Nikiwa mjini mambo si shwari Rudi jijona na msimchiki Kwisi nika chizi chiki kama sahani Kuzumukia nani kupati pati na juwa mipati Sama kani mambo bebe Leo leo na dai kura wesa Rizwa rizwa satani kani kumere Jitumi upenda kudu chenji kwa mbuu Huku nikia budu sifa kwa mungu Si wate ni mimi na wewe tupatane kasa zile I love ilo unakama zemi na kari siku wamini Mira wagani unaitumia changama Whisky ilo changanyo na mboga ya kienyeji Every time ni kucheki sima shambani Jina juliza ndakati ya super wako lini Jina yangu ni Biggie Kibran 1060 if you want me you know you can find me If you level TV or run out of money One on one moja kwa moja dirongai Kwa mbao na 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 kw